tra tu senze, tu senze tra tra tu senze. Alibani alibani, alinzi jakoyo motonzi. Alibani alibani, alibani alibani. Tu senze tra tra tu senze, tu senze tra tra tu senze. Kuvanga njagara nyo anjagara, anjagara nyo anjagara. Anjagara, anjagara nyo anjagara. Kurienda yeko nkakasiza ntyo njagala ekitufu onjagala era nsimye ddaladala ebirungi byonkole bye bindaga nti onjagala simanyi wenyinza kukwebaza ekitufu wasukkuluma nakizudde teri kikulema osobola okukyusa ebyalema ekitufu osobola era nsimye ddaladala mwezijjukira ebiseera ebyemmabe nga tukyabeera ekitemu kumpi n'ekkomera ly'ekitalya gye bankuba emiga emizi eyo embeera wagikyusa mukama wantasa nkusinza taata omutunzi tusinze taata tusinze tusinze taata tusinze alibani alibani alinzija kwoyo omutunzi alibani 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 tusinze taata tusinze tusinze taata tusinze kubanga njagala nyo anjagala anjagala nyo anjagala 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 nyo anjagala nazijjukira ekisinseyo eri ewaffe nabitaka mu nyumba yeye Bethany eri mu kyati gye wanonda ntambule naawe omutonzi ebizibu bibadde bingi nnyo n'ebikemo nga bingi nnyo ebibadde mu lugendo lwange era nsiimye ddala ddala wakati mu bizibu ebyo mwe ndabidde omukono gw'obuwanguzi ekituufu onjagala kusinza taata omutonzi taata tusinze tusinze taata tusinze alibani alibani alinzija kwoyo omutonzi alibani 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 tusinze taata tusinze tusinze taata tusinze kubanga njagala nyo anjagala anjagala nyo anjagala 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 nyo anjagala nga sibalaba God is glory muliwa Jesaiko wa mayongeza tune pola mpole muziki wetu nyumirwa anti tatandise DJ ya simuluda mazina gamsokoto kwa mamuja tuzine tujaguze ebintu yachu semu ebintu yachu semu ha big up to Pastor Sam from Love of Christ Church Zone the man with the God is mercy and this song I'm introducing for those who know that their life is there for God is mercy Amen.